sumia, kimkwaza kidogo ananililia, kuniacha hawezi, kazama amesakafia, kafa kauza ananininia. Nimesoma vitabu penye kufunza mapenzi, wangu hasemi yebubu, na kuniacha hawezi. Kakwama, 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 kakwama. Kesha nipati miliki, pole ni mnoteseka, hubaliko levo city, hakuna pakuwa weka. Nimesoma vitabu